sinogurukho ndonagira sinokwizeza umwanya n'umutima no uha n'ubwubona nari neza nk'izi santima bashaka icyaduhuza kuko nkwifuza bashaka icyaduhuza kuko nkwifuza kiretse icyo nagira gusa ushaka love idashira byose kiretse icyo nzoguha